ubushinjacyaha bwasabye urukiko ko bashingira ku bisobanuro ubushinjacyaha bwatanze kuri buri byaha byose Rusesabagina yaregwaga ibyaha 9 nk'uko wari umaze kubivuga, ariko cyane cyane impamvu y'iki gifungo cya burundu ni kuri kiriya cyaha cy'ubwicanyi ubushinjacyaha bumushinja ubwo ko buriya bwicanyi bwakozwe n'ingabo za FRN. Ingabo za FRN yarabereye ku isonga, ndetse bavuga ko izi ngabo zaterwaga inkunga na Rusesabagina. Buriya bwicanyi bwabereye muri Nyungwe, bwabereye mu duce dutandukanye tw'amajyepfo. Ubushinjacyaha bugahera kuri iki cyaha rero gikomeye gihanishwa igifungo cya burundu, bugasaba urukiko ko rwazashingira kuri ibi byaha 9 bukamuhamisha igifungo cya burundu, cyane ko bwasobanura ko Rusesabagina atigeze yemera icyaha ngo asaba imbabazi. Bakavuga bati ibyo rero kuko atigeze yemera icyaha ngo asaba imbabazi, ntabwo hagomba kubaho inyoroshya cyaha, hagomba kubona igihano kiruta ibindi mu Rwanda cya burundu.
None yari kwemera icyaha gute kandi ataburanye?
Nibyo, ntabwo yari yaburanye. Nibyo nyine bavugaga bati urabona ku munsi w'ejo Sankara aburana, we habayeho ikintu cyitwa inyoroshya cyaha kuko yireze akemera icyaha akabisaba imbabazi, ari nayo mpamvu bamugabanyirije ubushinjacyaha bwagabanyije ibihano bakabaye bwarasabiye Sankara. Rero bakavuga bati kuko Rusesabagina atigeze agaragara mu rukiko, atigeze aburana, atigeze yemera ibyaha, niyo mpamvu we atagomba kubaho icyitwa inyoroshya cyaha, agahanishwa n'igifungo kiruta ibindi mu Rwanda cya burundu. Na hari umunyamategeko wavuganye n'ijwi rya Amerika amaze kuvugisha mu kanya, amubwira ko mu mategeko yo mu Rwanda, sinzi bara niba n'amategeko yo hanze byemewe, iyo uregwa yamenyeshejwe ko urubanza ruzaba agatumizwa mu buryo bwemewe n'amategeko ariko ntiyitabire, bitabuza urukiko kuba rwamuhana cyangwa se bitabuza urukiko guca urubanza. Ntabwo nabwo guhana gusa kuko bashobora no kumugira umwere, ariko ntabwo bibuza ko urubanza rucibwa.
None se uwo munyamategeko hari icyo yavuze ku byerekeye ubushobozi n'ububasha amategeko ashobora kuba agenera Paul Rusesabagina bwo kujuririra icyemezo cyose cyamufatirwa n'ubwo bwose atari mu rubanza?
Umunyamategeko Tom Mulisa yabwiye Ijwi rya Amerika ko mu gihe Rusesabagina yakwifuza kuzajuririra icyemezo urukiko ruzamufatira tutaramenya kugeza ubu ngubu, byo arabyemerewe nubwo atabaye umuburanyi yikuye mu rubanza. Arabyemerewe ko mu minsi 30 yajurira agakomeza noneho nawe akajya kuburana, ariko mu gihe atajurira ubwo nyine icyo umwanzuro urukiko ruzafata n'uwo nyine azafata n'uwo azagumana.
Muri runo rubanza rwa Paul Rusesabagina yakunze kuvuga ko we atari umunyarwanda, ko ari umubirigi. Twumvise amakuru yavugaga ko abahagarariye ububirigi mu Rwanda bakurikiranye urwo rubanza hafi. Wowe warukurikiranye kuva rugitangira, hari ababirigi wahabonye, hari abanyamerika wahabonye bakurikiranye urwo rubanza?
Yego, rugitangira na Rusesabagina cyiza, abo bantu bose bo muri za ambasade zinyuranye babaga bahari, muri ambasade ya Amerika, muri ambasade y'Ababirigi, yewe no mu Baholandi nabo barazaga, ndetse n'izindi ndorerezi zindi zinyuranye zitabiriye uru rubanza. Ariko nyuma yaho amaze kuvuga ko atazagaruka, wabonye urubanza batakirukurikirana cyane, nubwo urukiko rwakomeje kurunyuza ku mbuga nkoranyambaga abantu bose bakarukurikirana ndetse harimo n'abasemuzi, ariko imbaraga rwari rugifite akirimo zabaye nk'izigabanuka cyane cyane muri urwo rwego rw'indorerezi.
Muri urubanza hagaragaye umutangabuhamya wasaga naho atazi neza icyo aje kuregera mu baregeraga indishyi, avuga ko hari ababimwandikiye. Aho wari uhari, ibyo warabibonye, hari icyo wabivugaho?
Nari abibonye, hari abaregera indishyi babiri baje mu rukiko bavuga ko bagizweho ingaruka na biriya bitero byabereye muri Nyungwe. Umwe yararashwe ndetse ngo batakaza akazi, hari undi mukobwa, ariko bikagaragara yuko ibyo yasabaga amafaranga, ariko bikagaragara ko adasobanura neza imvano yayo n'icyo azayakoresha. Nibyo rero byaje kugaragara ko ahari atabisobanukiwe, urukiko rumusaba ko yashaka umwunganizi mu mategeko agasobanura neza ayo mafaranga akeneye icyo azayakoresha, kuko ntabwo mu rukiko rwavugaga ntabwo uza kuvuga gusa ngo nkeneye miliyoni 50, nkeneye miliyoni 10, utagaragaza impamvu z'ayo mafaranga usaba n'icyo uyasabira.
Asumta Kaboyi, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali, ndagushimiye cyane kandi ugire umunsi mwiza.
Urakoze cyane Venuste.